street.
So Wiggy, how easy? Mofa, how much? And I don't see some of my end.
Don't be giving me, Mofa, me. The MC is on me, how much?
X2.
Nipisheni piteni ngiye bakadan. Ngoja nipisheni pite ningie bakadan.
Mina sema chia body mama, nijenga ya ndani. Ah, chia body mama, usiogope majirani. Nasema chia body mama, yani. Nasema chia body mama, usiogope majirani. Nasema chia body mama, nye kwa ndani mama. Chia body dada, finye kwa ndani mama. Chia body we, finye kwa ndani we. Chia body mama, finye kwa ndani mama. Ah, we see. Manike tu atajabo, nise ujabidi wana.
The mixing by X2.
M records.